DJ drama on the beat. Niacheni nilale, sitaki niamshwe. Nimeshachoshwa na haya mambo ya dunia. Usiku ufike, macho yangu nifunge. Yapo kiduchu, nafsi yangu tulia. Na simu yangu pita, wambie nimeshala.
Kitu haya ila mimi si uchawa.